Sabor ñaar fuk ak ñent ana kuy maggal bur yalla ñeel dawda di kaduk sabor aji sax je mom suuf ak liko fess ak adina ak li ci biram mo samp suuf bir geej dej ko ci kaw walmi ana kuy yegi tundu aji sax ji di taxawi berebam bu sel ba xana ku mu ci ayib sel xol xememul ci xani neen du guñey fen ko koy jago barkep aji sax ji ak njek ku yalla mi koy musal ñoñoy wa lang gi lay sakku di masub yankoba gi sakku sa yiw selaw ne len bunti kulbet ubbi len bunti ciosani bur borom ndam dugusi bur borom ndam bobo di kan xana aji sax ji borom dolek njambar aji sax ji jambaru xare ji ne len bunti kulbet ubbi len bunti ciosani bur borom ndam dugusi bur borom ndam bobo di kan xana aji sax ju gangori ko koy bur borom ndam selaw.